waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Daraasad cusub oo laga soo saaray Mareykanka ayaa lagu ogaaday in caruurta yaryar ee horay loo siiyo lowska iyo walxaha kale ee ka samaysan ay inta badan ka badbaadaan xasaasiyadda laga qaada lowska. Daraasadan ayaa waafaqday natiijo cilmi baariseed oo 10 sannadood ka hor soo baxday oo iyana lagu soo jeediyey in caruurta horay loogu bilaabo cunista lowska. Daraasadda ayaa ogaatay in ku dhowaad 60,000 oo caruur ah oo ku nool Mareykanku ay ka badbaadeen xasaasiyadda lowska kadib markii lagu dhaqmay hagayaashii iyo tilmaamihii ka soo baxay daraasad la sameeyey sannadkii 2015, taas oo lagu sahaminayay xilliga ugu habboon ee caruurta yaryar la cunsiin karo lowska iyo walxaha kale ee laga sameeyo ama uu ku jiro. Warbixintan oo ay noo soo qortay Debra Groke oo SBS ka tirsan ayaanu ku eegaynaa. Tiffany Leon oo baratay nafaqeynta isla markaana degan gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa ah hooyo haysata 2 wiil. Wiilasheeda intii ay yaryaraayeen ayay ku bilowday in ay cunaan walxaha lowska ka samaysan iyada oo raacday tilmaamaha ama talooyinka ka soo baxay natiijadii cilmi baarista Mareykanka lagu sameeyey 2015, kuwaas oo ku saabsanaa in caruurta da'da hore la baro lagu baro ama lagu cunsiiyo lowska.
As a dietitian, practice evidence-based recommendations throughout my career, and so when someone told me, oh, this is how it's done now, these are the new
nafaqeeya ahaan waxaan soo jeediya talooyin ku salaysan cadayn. Sidaa darteed markii la ii sheegay talooyinkan cusub waan ku dhaqmay. Qiyaastii markii uu 4 bilood jiray wiilkaygu ayaanu ku bilownay inaanu siino walxaha halistoodu hoosayso sida green beanska iyo siriyalka caruurta oo aanu kadibna si toos ah ugu bilownay, ayay tiri. Intii aanay Leon qoyskeedu isbeddelka samaynin oo aanay caruurtooda horay ugu bilaabin cunidda lowska, waalidiinta waxaa la fari jiray in ayna caruurtooda siinin cuntooyinka sababi kara xasaasiyadda ilaa inta ay ka gaarayeen 3 sano jir si ay u yaraato fursadda xasaasiyaddu. Xasaasiyadda lowska ayaa ka mid ah noocyada ugu caansan ee xasaasiyadaha, waxa ayna dhacdaa marka habdhiska difaaca jirku uu si qalada u aqoonsado in brotiinada lowsku yihiin cadow, kadibna uu ku sii daayo kiimikooyin kiciya calaamado ay ka mid yihiin finan, neefta oo adkaata, iyo mararka qaarna xaalad halisa oo la yiraahdo anaflexis. Waalidkan oo la yiraahdo Virginia ayaa warbaahinta SBS u sheegtay bishii August in ay xasaasiyadda caruurta noqon karto mid nolosha qoyska aad u saameysa.
Allergies aren't just an inconvenience. They really do shape every aspect of families.
Xasaasiyaduhu ma aha oo keliya wax xaaladaha yara adkeeya ee waxa ay saameeyaan dhammaan qaybaha nolosha qoyska, ayay tiri. Talooyin iyo hagayaal cusub oo looga jeedo in lagaga fogaado xasaasiyadda lowska ayaa laga soo saaray dalal dhowr ah. Tan ayaa dhacday kadib markii uu professor la yiraahdo Gideon Lack oo ka tirsan King's College London uu daabacay natiijadii daraasad taariikhi ah oo uu sameeyey. Daraasadda oo uu u bixiyey Learning Early About Peanut Allergy oo loo soo gaabiyo LEAP ayaa muujisay in caruurta yaryar ee cunista lowska hore loogu bilaabaa ay caawin karto yareynta xasaasiyadda. Sidaana waxaa sheegay Dr. David Hill oo ka shaqeeya cisbitaal caruurta ah oo ku yaala Philadelphia.
The LEAP study showed that if we actually introduce that allergen to children by mouth, having them eat it, before they're introduced to it,
daraasadii LEAP waxa ay muujisay in haddii caruurta la cunsiiyo cuntada keeni karta xasaasiyadda ka hor inta aanay maqaarkooda taabanin, ay suurtagal tahay in aad loo yareeyo halista ay ilmahaasi ugu jiraan inay qaadaan xasaasiyadda cuntada lafteeda, ayuu yiri. Virginia caruurteeda ayaa u muuqda in ay ka badbaadeen xasaasiyadda lowska waxaana hadda dr hill uu daabacay natiijadii daraasad cusub kadib markii uu raad raacay diiwaanno caafimaad oo lagu kaydiyey 10 rugood oo carruurta lagu daaweeyo ujeeddaduna waxay ahayd bal inuu ogaado heerarka xasaasiyadda ka hor intii aan lagu dhaqmin hagayaasha cusub iyo kadibba
What our data shows is that because of, or at least associated with, those early introduction guidelines, there's about 60,000 less kids with food allergy today.
Xogta aanu hayna waxa ay muujinaysaa ama lala xiriirin karaa in talooyinkii ahaa in caruurta hore loogu bilaabo loosku ay keeneen in ku dhawaad 60,000 oo caruur ah oo haddii kale qabi lahaa xasaasiyadda loosku aanay maanta qabin, taasina waa arrin la yaab laayuu yidhi. Associate Professor Rachel Peters waa madaxa barnaamijka cilmi baarista caafimaadka dadweynaha ee xarun la yiraahdo National Allergy Center of Excellence oo qayb ka ah machadka la yiraahdo isna Murdoch Children's Research Institute. Waxay qayb ka ahayd cilmi baarisyo lagu sameeyey machadka oo sidoo kale baarayay arrimahan. Sida ay sheegtay hay-adda samafalka ee la yiraahdo Allergy and Anaphylaxis Australiana, xasaasiyadda loosku waa mid ka mid ah noocyada ugu badan ee xasaasiyadaha caruurta Australia kaga dhaca cuntada, iyadoo oo saamaysa 3% ilmaha da'doodu ka yar tahay 12 bilood. Dr. Peters waxa ay sheegtay in ugu yaraan 2 daraasadood oo waaweyn lagu sameeyey Australia 10 sano ee lasoo dhaafay si loo baaro waxyaabaha lagaga hortegi karo xasaasiyadda noocan ah.
We had two population-based studies recruited in the same region, which was Melbourne, Australia. So we had two cohorts recruited with exactly the same methods, but 10 years apart.
Waxaanu 2 daraasadood oo kala duwan ku samaynay shacab isku meel degan, waana Melbourne, Australia. 2 kooxood ayaanu u baarnay si isla mid ah, laakiin ay u dhaxaysay 10 sannadood. Ugu horreyn waxaanu cabirnay sida iyo waxa ay waalidku ku quudinayeen ilmahooda. Waxaana noo soo baxday natiijo wacan oo ah in 90% ilmaha sannadkoodii koowaad lagu bilaabay cunista looska, taas oo waafaqsan talooyinkii la siiyey. Waxaanu kaloo ogaanay hoos u dhac macquula oo ku yimi xasaasiyadda, inkasta oo ka hooseeyo heerkii aanu filaynay, ayay tiri. Dr. Peters ayaa sheegtay in natiijooyinka laga helay Australia ay muujinayaan in weli loo baahan yahay cilmi baaris dheeraada oo si dhab ah loogu ogaado sababaha kala duwan ee keena xasaasiyadda cuntada.
Even though we are certainly starting to see a reduction in the rates of peanut allergy in Australia, they are still quite higher and higher.
Inkastoo aanu arkayno hoos u dhac ku yimid heerarka xasaasiyadda looska ee Australia, haddana weli way sarreeyaan, waana ka sarreeyaan dalal kale oo adduunka ah, iyo weliba natiijooyinkii laga arkay ama lagu arkay daraasadda Maraykankaba, ayay tiri. Associate Professor Dr. Peters waxay kale oo sheegtay in qaar ka mid a cilmi baarisyadaas laga arkay caddaymo rajo leh oo muujinaya horumar iyo faham cusub oo ku saabsan sida looga hortegi karo xasaasiyadda cuntada.
For example, there's a large trial underway examining whether vitamin D supplementation in the first year of life is helpful for preventing food allergy. There's a number
Waxa socda tijaabo ballaaran oo lagu baarayo in qaadashada vitamin D sannadka ugu horeeya ee noloshu ay caawin karto ka hortagga xasaasiyadda cuntada. Waxaa jira daraasado badan oo muujinaya in dhallaanka ku nool meelaha ka fog dhulbaraha adduunku ay badanaaba yeeshaan xasaasiyad jirkooda oo aan helin qorax ku filan awgeed. Australia gudaheedana waanu ka aragnaa arrintaas. Melbourne waa meesha ay xasaasiyadda cuntada ugu badan tahay Australia, ayay tiri. Dhinaca Maraykankana, Dr. Hill ayaa sheegay in natiijadii cilmi baaristu ay aad u dhiirigelisay.
It's amazing for me to be able to sit here with you today and say, you know, for the first time in modern history, not only
waxay la tahay wax la yaab leh inaan maanta halkan idinla fadhiyo oo aan idinla wadaago in markii ugu horreysay taariikhda casriga ah aynaan keliya hoos u dhigin heerka ogaanshaha xasaasiyadda cuntada ee ay hadda ka hooseyso heerkii uu joogay 5 sano ka hor, ayuu yidhi. Dr. Peters ayaa iyaduna dhinaceeda waalidiinta kula talisay in aanay welwelin.
parents should feel comfortable and reassured by this sort of research, and
waalidiintu waa in ay ku kalsoonaadaan cilmi baarista noocan ah. Waa in waalidiintu ay ku kalsoonaadaan inay qaateen oo ku dhaqmayaan talooyinkii cilmi baarista laga soo saaray, ayay tiri. Warbixintan oo ku saabsanayd xasaasiyadda lowska oo ay SBS u soo qortay Debra Grokena, intaas ayay ku dhantahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.